na 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 na.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Sina time to waste, time to waste, time to waste. Niko piga shere. Sina time to waste, time to waste, time to waste. Niko piga shere.
Najisikia niko fiti na mifuko imeja.
Time to waste, niko piga shere.
Twende tujibambe, maisha ni mafupi jama.
Time to waste, niko piga shere.
Mana bad man DJ Saem again. Nimekuja na pesa kubadilisha game ya fame. Kwa Benz nina roll na madame. Tunanyonya mizinga kubwa kubwa za bay.
Mama sita nina kuita. Kuja baby na kuita. Ingia kwenye dance floor baby katika. Itisha mvinyo talipa.
Watu wabo songo toka suneka dijogo.
Tupige shere.
Watu waka nairo toka kayola dironga.
Tupige shere. Sina time to waste, time to waste, time to waste. Niku piga shere. Sina time to waste, time to waste, time to waste. Niku piga shere.
Najisikia niko fiti na mifuko imeja.
Time to waste, niku piga shere.
Twende tujibambe, maisha ni mafupi jama.
Time to waste, niku piga shere.
Chesa ni tonic, cranberry, test cranberry. Konyolo akitaka wapewe mindio mdhamini. Mkono wa kushoto ni glass, ndani ni Hennessy. Chini ni mandege maziwa, tisho ni amiri. Mpoa kaireto, natoka nuko embu. Kasi big baba, taskiza mate Matthew. Mrenga ndechu, leo hakuna excuse. Satoni kibenzo, Sunday BMW. Uliza ulizia na nena kile kajama. Selecto utapigo na tubo na manaija. Kwezi rudi kwangu na tumepata na bache. Kasi BNB, mechi utaruka ala.
Sina time to waste. Time to waste, time to waste, niko piga shere. Sina time to waste, time to waste, time to waste, niko piga shere.
Najisikia niko fiti na mifuko imeja.
Time to waste, niko piga shere.
Twende tujibambe, maisha ni mafupi jama.
Time to waste, niko piga shere. Time to waste, niko piga shere. Sina time to waste, time to waste, time to waste, niko piga shere.
Najisikia niko fiti na mifuko imeja.
Time to waste, niko piga shere.
Twende tujibambe, maisha ni mafupi jama.
Time to waste, niko piga shere.